depending on you, my barbecue. My life is lit, like all the divine.
She and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been good, she falls. Achi and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been good, she falls. Married with the top without promotion. No rotation. I had to play without no formation. This is reality, we live in life. Mashaya kweli baba, hatu igizi.
Imeni kuza mita, imeni funza mita. Legend, champion, kija vibaya unako. Usombuzi mongo, weko hela mezani. Spime hii mizani, hatu fanani.
So, don't fuck around, don't mess around. Gang, 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 gang. Boom, 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 boom. Pa, 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 pa. Shout out to my niggas in the prison. My nigga Tony Dreezy. Achi and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been bold, see force. Achi and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been bold, see force.
Oh my skills nyingi za kumwaga, yeah. Haya maisha tuigizi,
right.
Huu moto kusimika uwezo wenzako wanakosa usingizi. Script zote na chapa bongo movie in real life si gizi.
Real life
si gizi, mikono bovu ka chizi. Pendo spendo utake usitake, kitundo kitundo na penya. Mashuti ya mbali anafika Nairobi, utasema natoka na Mkenya. Squeeze mpira ni ya kubonyeza, tumesha sawa kute Kenya. Odds imedodokea kwa mnyama, ndo maana ushindi ni mapema. Kwenye beat I'm going crazy, gi 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 gi. Ukisikia maji inaita war out, yue niko London BBC. Who's better than me? Fuck PTSD. Who's better than me? Kwa KGT. Hard as fuck kama KBC. They underrate me na high side D. This shit is legend, alilo ni kongoma moja na chila. Hii ni kuvimba kibuli, uwezi fananisha na chilas. Sijai kujua ma rapper wengine, ndo maana I'm curious. Nabeba taifa akili ni nyingi, utasema ni curious.
Achi and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been good, see force. Achi and bold, Nagula goes. Of course, we so be toes. Been good, see force.